LGSwagmusic.com.
Hit it, Pano, hit it, Pano, in a sub-butter. PMK2, call me Mr. Shank. What's up? Hey. What's up? Bring it back. Bakona kunitoya fokusi naliba kakono wena wali patulula mwameto yaka Nilumezi siyo mokumina mukatali kufaba na vami na mulimu wa mupaleli Nika kulumbe ka mulimu ya sasupali nikukupinela inge ni sakatali Kalunga wange, kayando kange Malina kujitumbula tumbula muvingila Muwaka iluka na wabanjijolela Watunda kujimona nga jina yandelela Batiyove kalunga kuwe kubatavela Lila tola minakila kumia peleza Kono mweza likamina momula tela Hey! Hit it, Panu. Bring it back. Mwabuka, aba feza felalwa mulumbe kalwa opela kwa inge lukoleka Wabakula inge vala pelelwa, luna kwala inge luipinela Lusa feza fela nishilwa kwala, nitapelo peto vala pelela hey. Felepano, felepano Hey, Sabara, EMK2, call me Mr. Shank. Hey, hallelujah, amen. Matike, TK wa Mandala, and B wa Mabima. Don't look, I got
LGSwagmusic.com.